do wadi goddo laamido biyeteedo Ahab kanko ne laamido Isra'ilan koyn wadi ko wad ko halli na sedda o nyaawri yeso e maunin ko Allahji Ba'al fa o wadi ko halli ko buri laamibe artibimo daga don sai Allah monni na sedda liloy annabijo Iliya annabijo Iliya wari biimo ndiyam tobata ha yakki goddi dubi do yeso gada dubi tati sai Iliya vitoi ndo yi Iliya sai o wi an woni torrowo yimbe Isra'ila sai Iliya wi na dum min dum an e wura mada gam on gailitani Allah jawmirawo bawo on toki Allahji Ba'al non bo laamido Ahab wadi dum sirri yimbe yakki tonto dum sakkinta to dum Ba'al woni Allah modon bo mauni nemo daga joni sirri yimbe Isra'ila e anna bo en Ba'al sai jahen gam sakkinki ton e hossere Cameron non bo laamido Ahab wadi dum sirri yimbe yakki tonto dum sakkinta faande daloton sendirki berde modon toni dum jawmirawo woni Allah modon to mauni nemo de be jahi hosere Karmon sai Iliya bi dum yahda e gai didi gam sakirki den anna boyen Ba'al ngari ngori den Iliya ngori sai o bi anna boyen Ba'al arita sirio gam sakinki den daga don fu be kubata yite dow sakirindin fu Allah no torido hite kanko woni Allah gongajo to daga don sai anna boyen Ba'al siri sakirde gam sakiri be ngaddi sakirde din be siri dow sakirde daga fajiri be puddi noddugo e be nodda ama be keba ino tango to Allah daga don sai fa ala sara wadi saril sakinki sai Iliya yaito mabbe ibibe nodde sembe ko Allah modon ono dani ko o wose yake gada wuro ko kuma wadi jahal be taja balli mabbe e kafaje e labbe fa jiyam e rufa daga don sai Iliya bi yimbe daribe haade don fu o bi badoye do sai Iliya hocci kaaje sapo e didi no bibbe Isra'ila o waafide o waddi ledde o waafi o wadi diggol to don den o bi du wada ndiyam dum rufo ndiyam fu dow majum sai den dum heewi sai Iliya noddi sembe bi ya Allah jawmirawo Allah mo Ibrahim Allah mo Isyaku mo Yakubu jawmirawo mo yonki kolla yimbe be hande an woni Allah daga don sai yite iboy daga dow nge yani dow sakiri din nge nyami sakiri din e kaaje den e ledde den e fu fa lehdi din ma fu daga don yimbe de ji non sai be do ifa e lehdi be mauni ni Allah jawmirawo be bi Allah Iliya o Allah gongajo daga joni kanko dum mauninta daga don bo laami do nangi lawol sai ndiyam yofi